nantiki milelo ka nguyeno wa ngifela na liko Limnandiki mileloka nguyena wa kifela nami futhi ligwele enhlizwe Yeah.